Mpoko ilamu na baibanso buzuli baku ya kulanda sangolo kota Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi isango. Tuzaliko koba kupesa bino sango uta bandako pona kuboya bupanzani bwa coronavirus yasika. Ekolo Kongo Demokratika eleki motango ya kama mitano ya bato. Bayebani kuzwama na COVID-19 bato basusu libwa ya sika bazwami na Kinshasa moto ba mosusu babikisami moto moko akufi motango nyonso ya bato baye bawei mokomi tukumisato na moko pe tukumotoba na mitano nde babikisami elobi INRB na lokasa na yango ya sango ya suka bituka sambonde bisimbami na mokolo ya lelo na COVID-19 Kinshasa ezali so na bato 485 tope kamaminei na tuku mwambe na mitano ba mona na ki na Nord Kivu ba bikisami ndenge mokope ba oyo ba zwama ki na Sud Kivu epai wapi bato ba nei banso ba bikisami na Ituri bazali bobele babale lokola na Congo Central na Okatanga moko pena kwilu moko elobi INRB batu banei na Kinshasa nde bazwami na boloko botali mambi ya mampinga na ndolo na Kinshasa yango epesi mwa bobangi na baye ba bundaka po na makoki mambo moto batu banei basusu bazwami na coronavirus ya sika na etuka ya Okatanga kolanda maloba ya mukambi etuka eye Jacques Kiabula ata INRB na no epesi sango yango te batu bane ibango bamona ni sima na bokangami ya ngumba Lumbashi bazala kizinga zinga na moto ya yambu amona na kina COVID-19 na ituka eye lobi loleki ezala ki ngumba ya Kasumba Lesande kangamaki na etuka ya Lualaba oyezali pembeni mukambia etuka Richard Ngweje Muyeja a singi bavandi losambo opona sanza ya mepe sanza oyo ekolanda tolanda Richard Muyeje na VOA lingale pesa ki maloba.
Living with a broken heart, I never meant to do you harm. I never want to see you cry again. Everybody hurts sometimes, I never meant to do you wrong. And you're gonna be just fine,
you said. Je priais pour nous tard le soir, tu m'as tourné le dos plus d'une fois. Personne ne t'aimera comme moi, personne ne t'aimera comme moi.
Piqué.